Umuntu abaza undi ati: "Mugenzi wanjye, mbese ushobora kumbwira mu neza icyo utekereza nakora kugira ngo ngere mu ijuru?" Undi aramusubiza ati: "Ahari nshobora kugusubiza neza mu gucira uyu mugani. Tuvuge ko jyewe ubwanjye nafunzwe nzira umwenda ukomeye ntiringiraga kuzishyura. Umunsi umwe umwana w'umwami akajya kuri se akamubwira ati:
Dawe, inshuti yanjye iri mu gifungo izira imyenda irimo. Mbese ntushobora kuyibabarira?"
Umwami agasubiza ati:
"Mwana wanjye, nanjye uwo muntu ndamukunda, kandi sinshaka ko aguma mu gifungo, ariko sinshobora kumubabarira. Mbikoze ntyo, abantu bose nabambagiriye nabi, bose nkwiye kubafata kimwe."
Ahubwo uwo muhungu yasubiza ati:
"Mbese dawe, ntiwakwemera ko mwishyurira uwo mwenda we kugira ngo ashobore kurekurwa?"
Umwami yasubiza ati:
"Yee, mwana wanjye, ndemera kumwishyurira. Nabyemera, azarekurwa."
Wa mwana w'umwami asanga nyir'ubwishyu, maze yishyura wa mwenda, agahabwa icyemezo cy'uko yishyuwe. Maze ansanga muri ya nzu mfungiwemo, ambwira yuko ndekuwe. Anyereka icyo cyemezo. Nasubiza iki se? Mbese nasubizanya ubwibone nti: "Oya, sinshobora kubyemera. Sinshaka ko hagira uwo ngirira umutwaro. Oya, haba na gato. Sinshobora kuvuga ibyo kuko n'ubundi mu mwenda, kandi sinshaka kubabaza ya nshuti yanjye y'umwana w'umwami. Kandi sinashobora kuvuga mbabaye nti: Oya, ibyo sinshobora kubyizera, kuko byaba ari igitangaza kirenze ibyo umuntu yakwiringira. Ari nta kwizera mfite mu mutima wanjye, nta mudendezo nagira. Ndetse nubwo naba ndi mu rugo rwanjye, nasa n'ufunzwe, ntinya no kujya hanze ngo umupolisi atamfata akansubiza mu gifungo. Cyangwa se mu cyimbo cy'ibyo, napfukamira wa mwana w'umwami nkamushimira, nkamubwira nti: simfite icyo nkwitura, ariko nzagerageza kukwerekesha ubugingo bwanjye ishimwe ngushima. Rero nasohoka mu nzu nari mfungiwemo, ntera hejuru ndi: ndarekuwe, kandi sinasubira kwiturira mu gasongi kanjye k'ubukene. Ahubwo umwana w'umwami yanjyana kwa se, ari we mwami, akavuga ati:
Dawe, mbese umuntu ashobora kukubera umwana? Namaze kumwishyurira umwenda yarimo."
Rero umwami yabyemera, akambwira ati:
"Ndakwakiriye, uzahora uri umwana wanjye, ufite umudendezo mu rugo rwanjye."
Ibyo ni umugani usobanura ubutumwa bwiza. Imana niyo mwami, kandi Yesu Kristo ni umwana wayo wanyishyuriye umwenda narimo. Ndabyizeye kandi ubu ndabohowe. Ndi umwana w'Imana. Umunezero n'intego by'ubugingo bwanjye ni ugukora ibyo nshobora byose ngo biheshe icyubahiro, kugira ngo nerekane ishimwe nyishimire ibyo yankoreye. Kandi ibyo yankoreye yabikoreye n'abakoze ibyaha bose. Bose bashobora kubabarirwa. Abemera izo mbabazi bose bashobora kubohorwa. Kandi nawe mugenzi wanjye, izo mbabazi za Yesu nizo zatuma ushobora kwemererwa kujya mu ijuru. Yesu yakwishyura umwenda wawe.